kelezi sekondari usemathandweni ngishiselwa igazi uma wakho wangoma ngasithola ngiphakathi hlule kukuziba umlandi besikhashana bashintshe impilo zethu umlandi besikhashana bashintsha yonke impilo Ngikholele mntanami, kukulethe emhlabeni ngingakuhlelelanga. Awuloni iphutha mntanami, uyisibusiso wenu empilweni yami. Ngikholele mntanami, kukulethe emhlabeni ngingakuhlelelanga. Awuloni iphutha mntanami, uyisibusiso wenu. Osekwenzekile
Alone, you put down the name. Who is with me so when?